ushtabaza muhumure mazima wawe ino muntu uramukunda mugambire kugira iyo titwishyo nirahuka mwe bare kwisha mwe bare mazima
www.djericom.com